Grandmaster.
Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukalia kidole. Usini akte unyangao, sikuzi tumekuwa walokole.
Tutakushangao, kisema sanjijo charobaro. Mambuzi niloseti kama glopi ya janjaro. Kipipu mara moja na lipuka mara tano. Afu squeezy spongi sana wanafanya kwa mifano.
Mago shodo, masha shola, mangwaridi, machachuzi, makasio, makamuzi, mankatara na mambera, mashushushu, makamera. Na izi ngwelo zikipanda, zikishuka kima stilo, lipuka ngware ngware.
Tukijusha container like this, where's handle? Mtundu ame focus na them, kumbe skendo. What I'm not and look the same, it's my gendo. Ndo mana wezi mkosa di, right for tello.
Salio lako la kubonga sana, leo nimefika kikomo. I love my haters, kizyo mianza kunipigia promo. Mashushushu wali mnasa, akifanya ngono. Usikunja sura, au nasikia kukata
kogo. Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukalia kidole. Usini akte unyangao, squeezy tumekuwa walokole.
Usi onge onge, usi nirudishe kule zazi watu kutoke. Machaliwe mbamba wenye akili bonge. Yomba sukanangi tonge, uyu anakuja na pombia ni oshea mekosea misha. Chaka bangi kitambo chumi ni tera. Kuna mtoto kajamba kwenye kikocha masela uyu nae. Bona anashoboka shoboka, mwambie siya tupo apa. Situ shaondoka miso rapa. Mini baba matakaja minafa angatu. Miku anga statu mademzenu wanasema we love to do kucho takalia kidole. Mwezako aliposi pipu na walokole. Tulimuibia tukamuitia mwizi ndo wako mimi sniper. Nina aminika kwa ingome wetu juu na tonaga onaga tu I'm sorry.
Atukami madonge, nakula na kipofu pole pole. Kama ujusi bonge, wakali wezi kazi tuko pale. Atuofi batarao, utakuja kukalia kidole. Usini akte unyangao, squeezy tumekuwa walokole.
Kufanya wafanye wao, tukifanya nikero kwao.
Kifanya wao sawa, tukifanya siskero.
Wakimbize mbaga kwao.
Wakifanya wao sawa, tukifanya siskero.